I got a story to tell. Mo, I got a story to tell. I got a story to tell. Story of peace, flani opanga, pretty as hell. Anaitwa Anna Michelle, mina muitaga L. Panda wanika twiga, bonga na figa as well. We been friends, miezi nane au tisa. Anakuja mjengoni kujichoma na neno chochote anachotaka na pika. Bonge la mjanja mpaka nimegonga ni venye tu mwenyewe ndo ametaka. Mamba sijawahi kumletea hizo pigwa ametaka. Natoka naye tunarudi late, inambidi asirudi kwao. Inambidi sleep in my house, nigga looking at me like wow. Ana na do, mama na do, mzendo kibao. Ana na smami ya show, ataka uwezo kulipia me now. Rest kibao, rest kibao, mina jichanga na nae. Ilianza, kama vile utani, leo na fumwa na nae. Niacho kinyo na nae, dili tutuchonga badai. Niko na Ana, niko na Sherry na Ngai. Show, Paris, Beggy Lobeto Cavalli. Givenchy, Louis, Fendi, Hatari. Lindega, Vigi na Gary. Tofauti ya navyobadili. Versace, Mala Chanel, sio fake, you can tell. Ana, Ana, do, 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 ooh, yeah. Ana anasema eti nazari sana mentalis. Mana ananipenda sina mali wala sina gari. Ngori mtoto kubadili mpaka dini uko tayari. Hata kama ndugu jamaa marafiki watakuja sema nini ya ajali. Anasema ananipenda mchizi vile niko royo. Sio mshenzi pia nina kauli nzuri tatu sio mboyoyo. Na akirudi na stress za kazi nampa moyo. Alafu ndo nampa ndizi anajua mimi sio choyo. Wanaona konda, wanaona ponda. Wanaona kanime uchinja kisa mama na vumba. Waliojaribu kumtaka inavyoonekana walidunda. Check watu wanavyogeuka, sio utani mama nao chanda. Reski bao, reski bao, mina jichanga na nae. Ilianza, kama vile utani, na una uchumba ni nae. Niacho kinyo na nae, dili tutuchonga badai. Niko na Ana, niko na Sherry na Ngai. Shop, Paris, Beggy Lobeto Cavalli. Givenchy, Louis, Fendi, Hatari. Lindega, Vigi na Gary. Tofauti anavyobadili. Versace, Mala Chanel, sio fake, you can tell. Ana, Ana, do, 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 ooh, yeah. Paris, Beggy Lobeto Cavalli. Givenchy, Louis, Fendi, Hatari. Lindega, Vigi na Gary. Tofauti anavyobadili. Versace, Mala Chanel, sio fake, you can tell. Ana, Ana, do.